saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa heshiis ku gaaray xilliga doorashada la qabanayo iyagoo soo gabagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muranka taagnaa komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland tiradooda taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa guddoomiyaha xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waa guddoomiyaha xisbiga wadani iyo Injineer Faysal Cali Waraabe waa guddoomiyaha xisbiga Ucid haddaba arrintani marka sharciga laga eego muuqaal sidee ayay leedahay waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan garyaqaan axmed yuusuf nuur guruuje ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagu ugu magac daray isfaham guud
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan guurdhow cid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro caqabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo aanu abuurninba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee axmed siiraan iyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweynaha yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go-aanka soo gaadha hase yeeshee ay go-aanka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed siiraan ina dib u riixay sidaasaana keentay in siddeed sanad iyo siddeed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilligaa arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa shalayna lagama hadlin asxaabtuna arrinka wadanka kama hadal sidoo kale waxa iyana carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in komishanka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan xeerka diiwaangelinta loo wuxuu dhigayo in diiwaangelinta la diyaariyeyo lix bilood ka hor xilliga doorashada halkaa waxaa ka muuqatay iyadoo wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashada xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusubi soo diyaar gareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2008 sebtembar lixdii qodada caalamku keenay lagu caddeeyey inaan arrinta doorashada guurtiga soo fargelinin arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay waqti dambe loo kordhiyo isna go-aanka gaadhi doona markaas shalay waxaan odhan karaa saddexda xisbi awoodoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go-aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax kulow soo jeedinin ay si guud uga codsadeen inay go-aan u gaadhaan arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida waxay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiska shalay wuxuu ahaa maadaama muddo leerba xisbiyadu heshii waayeen isfaham guud oo xumad jamir ah oo beesha caalamku ka shaqaysay
dhinaca kale la taliyaha golaha wakiilada soomaalilana dhinaca sharciga cabdiraxmaan hire jama ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sida uu ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaareen
heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadda ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa exactly qodobka aa sheegtay waa kamid a oo ah in laga heshiiyey tiradii commissionka xubnaha commissionku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 2002 oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerkaa mooshin qolaha ka bilaabma laslagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha commissionka laba xubnood lagu daro sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weyan mooshinku sida xeer hoosaadka dasto ee maxaha golaha wakiiladu uu tilmaamaya raac sharci baa loo maraa procedure baa loo maraa qaabka loo geliyo waxaa faahfaahiya xeer hoosaad marka mooshinku wuxuu noqonayaa un waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay usoo gudbiyaan shirgudoonka shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadku waafaqsan yahay dastuurka marka la talinta sharci shirgudoonka helaana deetana golaweynaha loo gudbiyo golaweynuhuna markaas ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameysanaya in wax kabedel lagu sameeyo marka haddii aan u eego yani legitimacyga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaana waa arrin fudud in la raaco oo waxa weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasiga guud oo ay danayaashay siyaasadda oo ay xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiiyeen in xeerka wax kabedel lagu sameeya gaar ahaan qodobka 11aad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waxay number 20 hadhowna markaa xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loo soo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka
tallaabadan ayaa si guud waxaa usoo dhaweeyey shacabka soomaaliland oo u arkaa qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka khadar maxamed cakule v o a hargeysa